alisema ninamkondesha, si tumeacha na mbona nenepi, kiburi bado kijamuisha, hata salamu zake mimi naona feki. Na ukamwambie asinipigie, sitaki stress, mazito lopitia nimepona na mshukuru God, moyo mwepesi. Na ukamwambie asinipigie, sitaki stress, mazito lopitia nimepona na mshukuru God, moyo mwepesi. Alisema ninamkondesha, na ukamwambie asinipigie, sitaki stress, mazito lopitia nimepona na mshukuru God, moyo mwepesi. Na ukamwambie asinipigie, na ukamwambie alisema ninamkondesha, situmeacha na mbona nenepi, kiburi bado kijamuisha, na mbona nenepi. Na ukamwambie alisema ninamkondesha, situmeacha na mbona nenepi, sitaki stress, na ukamwambie kiburi bado kijamuisha, hata salamu zake mimi naona feki. Na ukamwambie asinipigie, sitaki stress, mazito lopitia nimepona na mshukuru God, moyo mwepesi. Sitaki stress, na ukamwambie asinipigie, sitaki stress, na ukamwambie alisema ninamkondesha, situmeacha na mbona nenepi, kiburi bado kijamuisha, hata salamu zake mimi naona feki. Na ukamwambie